yande sapo jete minta chapantati na studio kalangu habaru je fulfulde kori jamone modon ni hande en jena leur fevrier jangobe lekol micciteke dubi chapantati tatni en ko be ganno wurtego mabbe gam batte be jita hakkeji mabbe tata mabbe warama en nana horeji jangobe lekol universite do en galdu nyame nonni fawari jondu kondani se en dari ele kibaru no tawadu kondan ton gingimi region mo difa himbe ngadi hawrinde do fiko darto sukabe rewbe yoppobe lekol noy watta ko tayni hebanama mo sona yewtere men pinande studio kalangu yartana na fa tasara region mo tawa hedoyde leydi mali nokko to himbe leydi mali ferewi leydi mon ko watta ujunaji no gayo ngari do endan dum wanni be chadale sanne en nana mer mo tasara ko halte majjum suman amadou jangal to habruje fulful ko jagnal li amon yarna mi le ko ekibaruji ni hono jena lewru fevrier hitande fu jangobe lekkono miccito hono warade himbe mabbe tato dum du konda wakati mo burtino dubinaade des dubi ujune kem jena chapande jena ko be ngadi den yaadu en gam patte landade hakkeji mabbe nden wono ko be potti habinibe ko tato mabbe mayi non sabini hande den be ngadi hawrinde do inde majjum miccita dubi chapande tati en ko dum wadi dum du konda horejo fawar jondu konda jangobe lekkol universite en galdi nyame o haali o wiete al mustafa bakim batoure o wi wajibi sere wadde do ko witti dum.
Il est connu de tous les Nigériens.
Kérol ibbe leydi Niger hawtade e leydi duniya funo andani sukabe lokol gadi burtaki jenay lewru fevrier hitane ujunar ekeme jena e chapande jenay no wodi keppube yonkiji mu en kambe goni Aliyo Nahansi Isaka Kaine e Abdul Mamman Sagir e kambara nyalane den dum himbe non kokkube yonkiji mabbe gan gurnan bandirabe mabbe sukabe lokol wadana wodiri de nyalane den dum sukabe lokol e leydi Niger fedde ISN burti gan hakkeji mabbe dartini ko kabbinibe nati der mabbe fellu no woppu fa waddi mayde jadiraabe amin be fa waranden handen kite darnaka do gadube fi bondo on minen gatta dane e horebe dartina labi kite demokrasi dartata ko de hana labi kite dartina
sans état de droit
nani to enan turki du kono ele nyalade wonno ko leydi dimbi kany siri dum du konna wadi bonondaji sanne dimbago leydi fa sen yewi har turki tok enani hono hor hudo nayorade funange gure kewde boni ko watto himbe ujunaji sappo e jeddo mayi himbe ujunaji won ko barmi nokkuje kewde kono won ko boni tawam du kono bibi leydi niger no tawato enan turki e jande dun sabi hande de do enan studio kala ngumi noddi ton horejo mabbe kambe jangobe lekol be leydi niger tawato enan turki gam faame yala noy dum wontir ton nani ko fawar jonni mawdo mabbe tedo bulama isa hamadu noti bandimin Ali Tajisir Ahmed.
Notre bureau exécutif a
fedde ardongal jangobe amin no gollida e gondo do inde bureau amin der galluji on e tokkitade no fi on wontir e halaka kalte ka bandirabe amin tawabe to bononda on wadi min kebi waddude be leno kuje denide min godana bandirabe no gayo e nayo be jingaki leedi kin jewta de yettore Allah min kebay fu maydo der mabbe mi den godi fahan de bandirabe amin tawabe akaha marmarash e malahia be cuudi mu en chami ilunyandere balaw on wanno tawado do inde leydi Niger do der turki on sigilake ko jol nimbe e jippin dedu en der jippot
logement de nos compatriotes
nan faar joni har fila jande to en gingimi region mo difa gonde noni hawrinde hawri sarobe sukabe jangobe lekol e ko yes hawji filla jogago lekoliji di enda e keddi halobe nanne do filla ko dart lekol gam batte alle fawar joni be dar labi ko wawi hojeede gam mosol hebe yaade e yoppugol lekol sukabe rewbe illu fota yoppude dum du konnani fawar joni waddi ko goto e mabbe teddo madame Maynu Fada Kaka lati wari fotte batu o andini bandimi Abdullahi Maina dum woni korko be gaddum enda
akoy e mata diwa 11
wodi surbaabe hewbe jangobe de ada hirde e mabbe sebe bi uma har janginobe mabbe e be godi sadormaaji gan janginobe endan no kollabe mardi bonni de gon janginobe endan no biabe be kokkabe lambaaji portableuji mabbe de be calike ba surbaabe endan be jangi idum bustanabe har jandeji mabbe sebe korre gada kambe du e be anni dalila majjum joni saroobe en kani koja labi e ko e mabbe suka e mabbe garti jande be kirda e suka e mabbe be jama be dume be gadana jangirde noy non be gontori kambe jangino be mabbe de sador majino godi kasen surba be e koy mabbe hani be kalana saro mabbe gambe keba kollitoje lobbe ko watta be keba musula majju
de hanne ande zayi abuncho
en kala hala filla cellal hono fedde duniya OMS hawjene cellal himbe wurtini andinor gon Kenya de wiide ke leydi Niger nyawetengu men jittugo en naati natirde kon nan sembe sanne burte ko wowuno dum endan yude lewru novembre dum endan ko jappi dum warde hande wadi ko himbe sappo jerton ko nyawgu endan wari nenne ne ka be mbina walla kaadu be paami biddo na walla on wiete wodi no yaawi nadde ko e leede godde ba jonto kaltin do enda yirno OMS holle be bi leydi Nigeria no tawda irin na walla men jittugo endan dum wadi ko fa hande kambe OMS be andini wiide jon o ko be cigili woni wadde pesode ko hisinto himbe nyawgu enda do leydi Niger be kebi kure ko watto ujunaji kambe jeegon gam wallitide himbe hisa odo nyaw do fila nyawtigo e pesode ni wadde ta enda marade du kondan wadama sigila mawdo fi hono wadande himbe tuugal ko hisinto dum nyaw coronavirus dum du himbe latibe nayebe nayebe du kondan ni ga alle e kambe ben balli mabbe gala sembe ko way jogade na walla kan dum sabi yabe ganne pesode yalla be kebbe kisa dum wadde ko faande horje mabbe kambe nayebe enda mbietede Umara Gara o wi weli mo sanne ko lam leedi mecciti himbe nayebe enda do haali Mohamed Mamma
Meden getta gonnati ko wi'i du wadana nayebe kuri hisinde be nyaw coronavirus era mum hana du der maradi tan der leedi din en fu duubi nayni ko nyawgu enda naato der leedi mede kure de enda no wodi na fakka sanne gande en daari nyawgu enda nayebe gubur tampinde gam balli mabbe naywi kasen di tampi wala du ko sura nyawgu enda na fakka majjun didabel kawoni gadobe jahale misali jahobe makka e leede go den non de be gada jahale sebe dartoy nokkure de du wadata kure de enda ganna du wurtata ko leedi de hana no wadana kure de enda joni du wari faato modon du wadana on kure de enda bolu on jobata bafu kasen kure de enda de wadana ma de worre hanti
ayus mudun so gura takari
nanne fa an ele kibaru no tawa hono ONG mbite do la voix d'une mère kan wonno hono sauto deb mawna mbi en du kon inyo kayen du ko nan be ngadi hono lawol firugol ko himbe tindi do fi gacce ko tawte yergol drog ndar leydi enda hono ko laddu ko nan ni ko burdude mo fu wana na wadde le kolije to skabe jangu skabe famad do no wada dum dum waddi ko fawari jondu ko nan ni yawno biite do Sidi Be Hassan ka wona maire commune mo gallu nyame o andini mama ada dum wonno koromaccu
sa arma arano chonnol kulle bondi kan he jardi mun der jangirde lokkol ko andano woni dum suudete non dum sonne na dum yare amma handen dum sonne del luube dum yare der jangirde lokkol baato neddo mi jeta a tawan drog hande jangirde lokkol gon no tawa der bangere de indirtene Colombie fadde min kebata min diwa bibbe bombe jottobe ton min tampi sanne ko be diwa nokkuje gon be jahata be joodo der bangeje gon denne silber sottai ko buri ummingo hakkillo woni sukabe famarbe gonno jara kulle bonde bikkoy dewoy koy duubi sappo didi yaago duubi sappo enay der jangirde lokkol drog onu sonne sanne no yare denne filla jande kay wadda taaki
nan ki an kikiri woni ko batu goddo hanti o batu ko na wadana hakkune nono dental leed europe kany leed niger der mudum be gadi halaji kewde yewtereji kewde nafoji be kali hala ko ete cyber arnak dum won dum don kam won ko fande mbeta do Ibrahim Aliou Sanda horejo hono fedde latini kany won ko waddo fi majjum holloto do himbe
au niveau de notre association
der fedde amin de min koji labi fu kanudi sigilade do mude renugal habaruji fu di nimbe nawtorto nokuje de sirde cede fodude hakkiloji mabbe denibe ummanake muraduji mabbe do filla nildugal cede kolabi penpeneji di sai be tabintina ko be kantini muraduji mabbe dim be jaba du fa handen talkuru resindu debe neldi elawo lidongol min goni nawtara demun le dabareji amin wadande nimbe tindinoje ko watta tawe himbe be gure laddeji ben pamani dun do ko yaawi tawe illujomun ummani muradu mun gon andi cede ko resani dun tawe de sodi sukar budi hamre to beydane ujunere domu ko jambo on
just 10 kilo ajouté
nan fa arja kibaru na tawadu kon nan ni alle e nera leydi Nigeria watta tugul mun dun chadal sanyaade e luma ko leydi men Niger wadde ko faande haraton en dan region mo difa so tobe liji ne ji a cadale majju san yerno mbiete do Kabulu Alhaji Malimi kandu yulu majju liji non annirto en do finere o en ko wonjita noy won mi ngon be ji a
Satar maji imin godi luma ko liji cede nera kam min golliditta jo nera ondo waylama hano jon deni min jari cede sefa ujine sappo didi to lumo liddi ton boso urta nera ujine jitati ko min kebata min chami ujine nay kan woni sadarma mawdo mumin godi luma ko liddi dido no tilsi min gada dum ba min kamanno min todo tana liddi din tumuru boso kablewa demu deni min cenjake cede sefa ujinagi didi min kibam ujinagi sappo didi cede nera ko min kokketi de handen fu waylaki deni min jehi tumuru na boso dum weccata kena nera ujine jitati na ujine sappo din duudi sanne nonni min chaman nino min kepta riba
yen soppire leydi Niger torde jama gades to teccire zerin to mon to fawar jondu konani hono himbe ganna tindi e andinede do finot ko be keba kabaruji be pam tamdir do fi jeyo nokuje nokuje ko e mudum gam batte jojjene talki nokuje de endande region om agades mohammed jibril latir kany o won horejo hono fedde jojjinan gam batte tokitade nan ko halni bandimi ahmed falan do machu
wonde mo ko zo foru mushannini ko fedebde
warbe to beydan andan ganno nimbe ko fodepo e ko fokom non latibe kawjina kena do fi jeal no kuje wodi ko andudo du arzuku leedi tuuga kina do jeal no kuje ndiyam wulli jaye e laddeji kambe ladde domande ankani hunde fu ko wayi taede der region agadez misali jawdi tawani der leedi ndin warbe to o batu no beydante andal domuno wodi du be ko koyte golli tirde ko atta be keba andi tidde no kuje den sabu no kuje dem tedden kana yebede be ekintinabe no tefon habaruji do no kuje dem be ngada du fa hande dimma kaliji enimbe ko woni no golla der mun dum tefude chadale de bibbe wuro tawda der mu
dulinde ake samu den ganceda rayuwadde mutane sik
yalla melne le ko kibaruji ni hande ta sara le region mo tawa jate ngam batte alle commune en non heba chadale himbe joobe mali ko wonno wardo en da ngagn doggoyde kanyo dabaji mu en dundu konna maire mo tasara holli wiide keedo wodi chadale san har ndiyam kanyo durande enket non nanen maire mo tasara ibrahim mohammed wakati mo yewtidi e mohammed fudai tarnan
der balle cekitiide de ande miden tawra rafke joro hakkilu fukkingu iri majjum hebaaki abada der cekantaraare amin de ande fasaki laabi handen duudi sanne kerul caka leedi mali e leedi niger wala to hippitere wadi amma himbe dubbe no pero no kuje mu en no gara tefude to duu der commune amin o ande himbe beedu no kedi kebane balla midon eladu ko watta balla ka enden to boyi be kebayka
hannen be foto Joy Lady Mali garder commune modo
Nous avons
commune amin no yaji sanne tieden du kera ide boddo diri den himbe no bawi gari min andai tiedu burde badade no kuje mabbe der mu en be garta hudude amma lewru december wittinu du enden min gadi yilaru der sire intamat kiloji hemre elaso hedude gorgal tasara yo em bale ujunere ka em min limi warbe kodi der sire de enden der tie amin mawde de enden no wodi to jangirde mu en mabbi dalila rafike jona hakkilu fukkingo go enda himbe tieden du fu dilli misali sire midal kiloji laso hedde kero leedi niger e leedi mali tasare e horem tiemu ngom himbe be endam perowi jippo wake harli tugal tie hirnani amin du himbe mu en fu no don no doggire le tugal hande ni midam baawi wiude ko perowbe leedi mali be enda gari der commune amin o endan ni buran jo em ale ujinaji tatu waladu fu mo warde ko buri himbe tatu denne eden baawi wiude be gadan kambe ujinaji lasu
der feroobe be no di gardube dabaaji mubbe gantasara nokkure durngol non
oui vous avez parfaitement raison
gonga mada gam feroobe be enden ni de dillowi dilli do am huune fu ko waawi tokkude be na ko be baawi addude denne wobbe gardi dabaaji mubbe cakantaraare amin dedu fero dire e meneka dalila majjum wadi to be gari hodude fu sadorna heppata gan durrude den e bullidi endan no wado kejortabe kambe himbe cakantaraare den endan handen ni himbe kam yake sanne
e do do ko habaru meede fulfultili hande sey ma cedan e muttari mohammadu kandi ko na wada kibar je dengal hausan ko assalamu alaikum balanti jamaa